Hook on the ninny. Manok when it cast. Hook on the ninny. Manok when it cast. Hook on the gutter and the diddy like cast. Hook on the living status and cast. Hook on the cast.
Hook on him tindo and my share con on fashion. Hook on the goofy soda, got on passion. Kwetu kijiwe kwenu video location. Huku ni kazi ndio formation. Sio undugu na maconnection. Sisi ni watu wa kukosea, basi ndio tupe correction. Nyesi ndio watu perfection. Malaika kumbe boshen. Atudara watoto wajuzi, bona kuna waze wapuzi. Huku kipa umbele michuzi, kwetu kipa umbele ujuzi. Huku sisi tunamirembe bana, usijejitia uchizi. Wachambuzi chambuzi busy, mkibishana na mashabiki. Situ koma jukwani busy, tunaimbishana na mashabiki. Maneno mengi tu, mkiongelea tu walio juu. Wakati sisi tupo juu, tunaongelea tu uzuri wa view. Maswali mengi ya interviews, ni kuzisaka views. Kama si hela mingi, kaza mengi, sio ni point of view. Mnateleza mpaka maka prum, kizikata kiu na squeezy ada, so rahisi true. Kudata tu, huku ni mtindo wa maisha, kwenu ni fashion. Huko ni nguvu ya soda, kwetu ni passion.
Hook on the nini, manok when it cast. Hook on the nini, manok when it cast. Hook on the get a little like cast. Hook on the living status like cast. Hook on the cast. Hook on the nini, manok when it cast. Hook on the nini, manok when it cast. Hook on the get a little like cast. Hook on the living status like cast. Hook on the cast.
Yeah. Hapa ni kaz, hapa ni waz, hapa ni mkwanja na mwendo ni kaz. I'm going places ambazo uwezi kufika, hata kama ukona pass. Killing my vibes, do not having chance. Wenge ni kama nimegongwa na tax. Kija vibaya na kufunja mikono, I am sub-zero, talking to Jax. Nelikia msoso sego la Genesis, jau kukwetu ni Nemesis. Neki chakula chobongo kidogo kitoshi kulisha society. Walijua tumesepa, we back again. Flyless uwezi kapa game. Kila mention na cheza na maji na mwaga. The reason they call me the captain. Na ototo na peda jiswaga. Lili shut your play, I'm a lover. Na domana kodia zisomeki. Na kula bongo movie undercover. Kama kawa na terezea ganda. Kama kawa na tembezea kamba. Kama kawa na jikuna takapo fikia. Takama na tete kuanga. Everybody tryna know him a cocky mtaki mtego amekaki mjini. And I wanna know who cares. Kipindi mifukongo mitawaka sinatashi ya msini. Jumaa tapotea sio mimi. Buzi niko jam na mabaka skazini. Na regia mbili kiwa lani ni wazi. Wanaume tumekutana kazini.
Huku ni mtindo wa maisha, kwenu ni fashion. Huko ni nguvu ya soda, kwetu ni passion.
Huko ni nini? Manoku ni cas. Huko ni nini? Manoku ni cas. Huko tangeta ni dili la cas. Huko elimu ni studies a cas. Huko ni cas. Huko ni nini? Manoku ni cas. Huko ni nini? Manoku ni cas. Huko tangeta ni dili la cas. Huko elimu ni studies a cas. Huko ni cas.